maka ofu nwa gboro ọgụ nwa onye ka m na-ekwu maka ya chief doctor patrick ifeanyi chukwu ụba ebube chukwu ụzọ ihe ọma chukwu mere n'ime sinetọ representing Anambra South Senatorial District. Ọ ga-adịrị gị mma na nke ị mere n'ụwa niile fụrụ ya. Anambra kwụsị eche gị agbanwego ndị bụ dịka izu na mbụ oge mgbagharị erugo anya bala.
Ike dị n'afọ eji n'ifeanyi ụba wee mmanụ n'ezie.
Ike dị n'afọ
eji n'ifeanyi ụba wee mmanụ n'ezie.
Ifeanyi
ifeanyi ifeanyi
abụ onye afọ ochi ya n'ala.
Ifeanyi
ji onye adịrị onyezi ifeanyi ema ya.
Ifeanyi ifeanyi
tupu mmadụ ebi ụwa ụgbọla kara mmadụ ji ebi ụwa.
Ifeanyi
chukwu onye dị mma ebube chukwu ụzọ na nnewi ngọzi chukwu nyere
ụwa
agbanwe eto eto izu na aga agbaghara onye chi mere eze ya bụ eze isi tolu ugo ya ga-eju. Ifeanyi ike dị n'afọ
eji n'ifeanyi ụba wee mmanụ n'ezie.
Mana onye igbo adịghị abalụ nwanne ya mana ụwa fụrụ ifeanyi chukwu n'anya ka ọ na-eme ọfụma ike ji eje mba ahịa ji eje mbodo ukwu egbe a na-agba n'anya nwụ agịrịka na na n'ihi maka na ifeanyi chukwu. Na September 3, 1971. Ogo gwa anyị na-akwa ife anwụ abalị ogbenye n'elu ụwa. Edobe ọnụ aka dị nwaanyị anyị adịkọ jụrụ ya onwe n'ala. Onye mesi a wee too ọ dịka onwe ya mgbe ọ tara aja. Ifeanyi chukwu n'okwu ngọzi chukwu nyere igbo ọ dịka ya nwụ na nwụ mmadụ ọma yiri ayọrọ. Onye mụdịrị odogwu nnekwu ife nwa ogo ogo chief mrs afọsusu ya mụrụ odogwu n'otole nnewi ka mụrụ odogwu. Ifeanyi ụba bụ nwa isisi nne ya mụrụ amụ ọma akwụkwọ rinne a na-agba bọọlụ ọfụma na-echekwa goolu nke ọma kupoliana government ayaba ayaba kolubolo ibo malasikia buluso sugodi afia owesu munia akano ya buji abala ademandiosa mechi fanyi chukula Pati na mwata bulu, ebu iboji echa kuloga adele yemba Patrick ifanyi lo chuku, mubani dinuku Aheche jemba
Ifanyi, ifanyi o Ifanyi, ifanyi o
Chifu patili kioga
Ifanyi, ifanyi o
Asibwendu
Ifanyi, ifanyi
o CDO, Capital Oil, and Gas. CDO, Jesus. Chairman, Kona Oil, POC, Ifanyo Pa, and the Global Komonyuku. Namologe Molodogu. Ifanyo Pa, FC, Nandewi. If I know about a little in my upon a March 2019, Gigi Party Agamala for you. Why people were so sincere or Gigi Sinet? Ever Akumba. President Malu, the national one in Manija Fagi Wakaba, Pakema, Nifagani Chuku, Ndilo Lemon and Kitty, Makana Famani Muzo, Chigano Boluka, Iwawalu, why be free? Well, we know our chicken. Chuku bola gwone nuwa Obandila nyangale Ewele chulu sobegi Banana bonyi siyebe nenuwa Chiyana ngalo yembo Hai Ike dinafa o
Ike dinafa eti nifanyuba We manunesia
Ike dinafa o
Ike dinafa eti nifanyuba We manunesia
Ifanyi ifanyi Oh, okwe kuru mwoyi na mmeri bu nke ya ogwogwa gwotari onogwu abusu atarari ana musu ajo mmadu agwotari ana nsi ugochukwu tubeli ya emenu mani na mara mana ya okoko afibwe funa kifanyi chukwu na so afibwe mefunata ameko di mani bolambe kifanyi chukwu odogu onakula kifabu nono pati ono pati ike jela nyagwoka ebube chukwu zodogu lepasie ni manda okunku siri mwoyi akulu mofo amalungoji na mba ya delea na chifu chibaze chukwu ibo halusie gobe fiasero na chifu sopulu chukwu eze mwa ebube chukwu sona kija chalo didi mda kija nime wanime kuina suone agadere ya mba successful man on earth, there must be a good woman or not a woman. If I need you go back, when you get busy, man, you need your no give you. Chief Mrs. Wuchan no bar, na me 2018, God and the big day. Na Saturday, get your no go. Here, when you get Wamata, you called your wife the love that sharpened me into the man I am. Ezi wanyi bomba woke ugele malu sodi aneno adi koji awanu mba nambela kangwono akadio kushyamwa wanyabuna mwabago posta ayala yalo kachiana mbala Ndochi na ndama Mala nima Mwage jemba nifoni Ifanyi chukupa oh. Yesi echa nambala Ifadanyi chukwa oh. Ifadanyi chukwa Ifanyi, ifanyi Ifanyi, ifanyi
Ifanyi, ifanyi
Obligadi ni mwelo pati
Ifanyi, ifanyi
Kwa supu tao na yiso yeke
Ifanyi, ifanyi
Makanugo iti inisi
Ifanyi,
na kujelo kufukita
uwefuo
Mpaka kuo ya besi
Ifanye
chukwu Ebube chukwu
zo Ifanye
Mesie ni manda
Ifanye
Chukwu nyele inaka Mana mwa May 12 2020 Kasplinko Tunke nangiria kuleku Nubo si Tuesday Walo si Onyabu na baloso na buwe Nifanyi winu lo chichi Anu si bino befa We na basi ya Isi tolugo hale chubo Echini mechine basa Panelulu melubo bala Anazodele mweli popo asa Fugo na kane duane Habala Jacob u Jacob o kaba fufu Ewe ba yisilelu omwe ba mwle Ike di na fao Jabezi bu jabezi o nata fufu Owe pepele si juku pa mwele mwane duo pa mwe kwalo ma Kana fa folo la lu Ndi bone mezi mistake O fado na basi mwa fasu na kwa kankita, na kwa mwaya monki, wakano amoron honyo chao na zafai. Banani ho, ojo buwe buwe, tubu madu mwa mwa, oche shiche, marafoka ba mwaya, ikede na fao. Take it or leave it, mba leave it or take it. Onyeka chana mbala
Ifanyuba
Onyeka isoja
Ifanyuba
Kanamba 2021
Ifanyuba
Asolafa no asolafa
Ifanyuba
Onyeju apu wanuzo
Ifanyuba
Party or no party
Ifanyuba
Mado kanyena kuzi
Ifanyuba
Party wapu
Ifanyuba
Eka ike dinafo
Ifanyuba, we manunesia.